iji ndụ m, naanị gị chi iji ndụ m. Jesus, you are worthy of my praise. Chi iji ndụ m, naanị gị chi iji ndụ m. Jesus, you are worthy of my praise. Tijindu, nanigi tijindu. Jesus, you are worthy of my praise. kwa hime Chukwu onye karime beliri mo
Opo onye
Haapu kwa nam chineke Akajimu ya jise mike Maki hapu muhobi nigwe Chukwu nanga dada bongwe hey! Okwo gi hapu Samson Chioma kandi rojiri ya we meri ochi oh. Eriri jo beleme Biko hapo kuwa na me
Chima hapo kuwa na me
Chioma me
Chioma me
Chese kacheze ninye Okranyam Ndadi bine nikwe Nani kiyo bese nke nikwe Chioma me